I'm loving how I'm feeling. The nanny basti, I'm loving how I'm feeling. Yeah, I'm loving how I'm feeling. The nanny basti, I'm loving how I'm feeling. Yeah, I'm loving how I'm feeling. The nanny basti, I'm loving how I'm feeling.
On to the next. Unani cross me na gone to your ex. Wanna to lock kumbe si sindo gates. Missy mgonjwa na macho ziko red. Entebe.
Parapanda.
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new age Machiavelli. Mkali mani, mkardinali. Savage leveling yani ule mkali yani.
Parapanda.
Mkali mani, mkardinali. Savage leveling yani ule mkali yani.
Then your mind says it's sorry. Nilishka plate ya difu before mwagike. Sema furaha, sema furaha, sema furaha, sema furaha. Big up Jesus, big up Buzu, big up Mungu, big up Munga. Dara dara, dara dara dara. Arama.
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new age Machiavelli. Mkali mani, mkardinali. Savage leveling yani ule mkali yani.
Parapanda.
Kauna back up, go bankrupt. Rudy ghetto na Prado kosa cup pack. Mindo Cartman wa South Park. Naishi na fuck ups. Saitenga ina deep purchasing power. Magic ende Rudy gina reverse. Negotiation mbaya ni ya mwizi ukidai hauna. Malaya kuitre kurausha na meshuka so utach. Na meshuka matuta na mpatu. Si unajua kila mtu amekuja hapa kutafuta. Anyway, mezea tembe kinembe. Pesanga kuna vile neza tupa. Ukusha kunywa make sure hiyo mzinga jo umevunja. Yo,
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new age Machiavelli. Mkali mani, mkardinali. Savage leveling yani ule mkali yani.
Parapanda.
You follow, I'm not a follower. Wana usoro, kutry kuchunguza. I have a girl called Wambo, she's a swallower. Whenever she swallow my kids, take a sarova. Safi tibim, aturushi kidi. Moshi kwa kebin, mada zigi. Bro ame pose jo, wacha dibi. Hapa ni bidi, hatutaki CV. Ikibamba sana, toa CD. Utabebwa juu juu, rudi chini. Kimungu mungu tulienda na ligi. Ni parapanda jo ni kiwa mji.
On to the next. Unani cross me na gone to your ex. Wana to lock kumbe si sindo gates. Missy mgonjwa na macho ziko red. Entebe.
Parapanda.
They wanna know me calling on my celly.
Parapanda.
Cause I'm the new age Machiavelli.
Parapanda.
Mkali mani, mkardinali. Savage leveling yani ule mkali yani.
Parapanda.